video kubye tumaka. Muli feelinga tumaka. Dance fresh into chikuteyo. Ate onatamide alo. Nze kolabo tagala. Biozi nanga sibitegera. Na wane chifansa gira. Umuvire tabali nyakungato. Dance from ziki kukuteyo. Neno tuni ekuteyo. Abana bazina kaliko. Shaku wanbenda umbe kuteyo ha. It's a weekend. Weekend. Time to spend it. Na 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 na. It's a weekend. Weekend. Time to spend it. Na 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 na. Bili 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 ganda. Shake your body to tumiza biancha. Bili bili ganda. Kuzina paka kumacha. Boss, tekecha na mumu mpasonda. Chikuwezi lo chinyige sikuizi. Kwata, tote don't seize. Mala yezi zo Mr. Polizi. Katuzi na ula mwachisera. Katuzi na tufe kubarela. Waita wa nyongera kasera. Watolero na wereta. It's a weekend. Weekend. Time to spend it. House in a say so. Time to spend it. Na na.